kula. Ulidhani bila wewe sitopendeza, ulidhani bila wewe nitapata shida, ulidhani bila wewe nita overdose. Moyo wangu mteke unaukumaza, usitaki cheke nitakupa.